BB Production.
Say what? Say what? Double K. I got my man Vinny. I got my man G Light. Here we go.
Mr. Level Underground. Sikia yangu sound na wafanya vibaya. Wamitani nimedance. Na bado niko bado na kusanya kagwaya. I'm a superstar.
Ya kwako na think small. Tena iko verse speedy. Ya kwako iko verse raw. Una nyota ya mchare. Nina nyota ya bunduki. Muda wote haire haire. Finish tu anatoka nduki mini master. Ukizibu kanta ziba plasta na afya. Sijaranduka nkasuka rasta. Kanda ikikosa kanda wezi kuwa kanda mbili. Chema kikosa chanda pete mpe mswa. Kita kina nikubari kama njuka na viepe. Narenga takwa mbali na shabaka kipepe. Na flow ilonyo oka kama fancy ye kuru. MC nisi ye choka kaskari wa shaka. Mwanza naibeba mgongoni na bere kwa kisukuma baraka toka mbinguni kozi napenda ya tima shawa kata ya kijani mziku wangu wezi kuzima zonyo tatupa begani meni soma mtuziwa
Mr. Level Underground sikia yangu sound na wafanya vibaya wamizani nimedance na bado niko bado wa kusanya kakwaya I'm a superstar.
Farasi unataka shindana mbio kakakobe na kutoa wasi hip hop usoma pambio ile boso loko loko hii ni klasiki na wadondosha moko moko mini azidi I got my good baby G I got my new style all the eyes on me cause me mkali mini kacha tena rock soja utatubo sabpacha wana wana ngoja wa shurubu show zangu so ginga muzi hawoni mpaka ulipie miso jana wala juzi siwezi fanana na nye ata feed ya kifa kesho mwanza mepata mwenyewe hii ni papu soko mesho yangu na juu wa mwenyewe na mujiza watasa kwa tasa mpaka naza ona napiga vitasa bokasa mpaka naka ukipenda kupika penda na kosha vyombo ukipenda katika penda kubeba tumbo
Mr. Level Underground sikia yangu sound na wafanya vibaya wamizani nimedance na bado niko bado wa kusanya kagwaya I'm a superstar.
Never know where you came from. Bless you, see rhymes, upati freedom. Look back underground when you start phone. I was blessed with the rap, took a 94. Yeah, they say a blessing comes around the corner. Many brother bro, money seals come on the sum. I got Shana on my left side. Yeah, I made it on top, I made it on top. My echo on top.
Level Underground.